ni salama man.
Take a day on the beat.
Nyuma digiri, toto kitembea. Chakupa digiri, we unaniwezea. Chumba ni bingiri, laa imekolea. Narudi omu mapema to do. Wapemeni wanini, misi na gauni. Niko sawa, tukibaki wawili. Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe. Mama de, chutama nipe kifo cha mende ningangane. Kingangare, kisafare, nilishe kiapo siku sare. Weni moto yani fire yanu kusiki. Uko juu kileleni hawa kufiki. Weni vera, weni uda mromantiki. Ukifungua daftari nawe katiki. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe. Kwe kwe kwe. Let them talk, kwe kwe kwe. Yeah, kwe kwe kwe.
Kitanda kukunye, 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 kukunye. Kwa pita chagede, 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 chagede. Toto pikini, pikini, pikini.
Apewe gigi gigi gigi.
Let them talk, kwe kwe kwe.